Government ng'eita muteka teke yoku kula kula nyechibuga Kampala n'emiliraano ya Greater Kampala Metropolitan Area. Yonge de municipali yechira ubumbi wa nsimbi chinana mbutano. Kule kungudo satu ezweza kilomita kuminabili. Meya wa munisipali yechira Julius Muteri Nsubuga asabye government yedigewe kula gana ni government yezevi tundu nga ya mugundu dala aba tuze baweye takari yawe kubwelele engudo songero kukolebwa kubeye ya wansiko. Meya Julius Muteri asinzide kuchitebe cha munisipali yechira mokoteko mukono kundagano na ba China na ba kampuni ya China kule ngude ya SEC na ye gairida nyo government ya tekesida kukula gana ni government ya zevi tundu mkwe gairida abantu kuwa ye takali ya mkubwelele
abakozi vona abateta aga kufa chaino ba wala ona tuveta aga babere nga bavawa ni wafe mchila municipal council oba mu district ya feya wakiso echo kubiliche tuba gambia tuba gai tuweta aga value for money oba kutukolida engude zomu tindo ere zomu lembezi jamu sendeza feziba wele dua kubanga sente ezo bazikiriza era ne babiranga bajja kuberanga bazikolera munolwecho yawa nutaina makubo taina abya panti yagule ebya pa nolwe
Meya Julius Muteri yabazizanya abatuuza bawadde ettaka lyabwe kubwerere okuyisa akengudo ng'agamba nti wandibadde okikolebwa singa ate bawayo butundu tundu ku ttaka lyabwe. Ombako mukyalo wa disitulikiti ye wa Kisoho Betty Ethel Naluyima yagambye nti okulwana kwabwe mu paalamenti kwanukuddwa olw'omusolo omungi okuva mu disitulikiti ye wa Kisoho ate ng'obusente obubadizibwa okukola emirimu bwa muswaba.
Kino kitukoze bulungi nnyo nti salamu wetu.